tunaamini katiba. Tunaamini vitengo ile imetengenezwa na katiba. Lakini mtu mmoja anasema yeye haamini sheria, haamini katiba, ati yako na sheria yake. Ah, tumwambie bwana Raila, bwana please. Tupatie kaheshima kidogo, hata sisi ni wa Kenya. Wewe si Mkenya peke yako ama namna gani jameni? Yes. And we must tell my good friend Raila Odinga, you cannot, enough is enough. You cannot continue to blackmail the country. And we have no problem with you organized demonstration. But please, it is your responsibility to work with the police to make sure that the rest of the citizens of Kenya, their lives are not disrupted, their property is not destroyed, their business is not affected, they can go to work, you can carry out your demonstration. Tunaelewana?